Father God wants all of your heart, part two. Yehova atate akufuna mtima watonse ndime number two. Tieni tipempele, tisana yambe. Atate, tikupempani kuti mutitsekule mitima yathu pa chiphunzitso chanu kudzera kwa wina ndi nzake. Ndicholinga choti tiphunzitsidwe ndi mzimu wanu oyera pa zimene mukufuna ife kuti tidziwe. Amen. Tikupitiliza tsopano kuphunziro 55. Yehova Atate adzakhala wansanje ngati tikonda zinthu zina pambali pomukonda iye, monga mmene tichitira ngati wokondera wathu sali wodzadza ndi chikondi pa ife ndithu, kapena ngati safuna nthawi zina kulola ife kuti timutsogolole. Koma Yehova ali ngakhale ndi vuto lowonjezera limene ife tilibe ndithu. Sangathe kudzionetsa iye kwa ife ndi kuyankhula nafe mwachindunji zakudzadza kwa kusowa kwathu kwa chikondi kwa iye, ngati sitifuna kumufuna moona iye ndi mtima wathu onse. Ngati Yehova akanafuna kuti tidzimuona tikanamuvera iye mochokera pa kumuopa pa mphamvu zake zodabwitsa ndi kupezeka kwa ukulu wake, ndipo zikanatanthauza kuti sakulandira mphatso ya chikondi kwa ife koma mantha malo mwa chikondi, ndipo izi sizikanamukwanira iye Yehova. Mmoyo uno pali amene angaone Yehova monga ananenera kwa Mose, ndipanga ubwino wanga onse udutse pamaso pako, ndipo ndidzalengeza dzina langa pa iwe, ndidzakhala wachifundo kwa amene ndimufuna kumuchitira chifundo, ndipo ndidzakhala wachisoni kwa amene ndidzamchitira chisoni. Koma anati, sungathe kuona nkhope yanga, pakuti palibe munthu amene anaona nkhope yanga ndi kukhala ndi moyo. Tikazizoloweza kudza kwa iye ndi kumvera iye kuchokera mkumuopa, amamasula chilichonse chimene anachilenga kwa ife, ndikuti amakhutitsidwa ndi kudzadza ndi chimwemwe komanso chisangalalo chifukwa tamukonda moona iye. Chikondi chimakhala chikondi ngati chiperekedwa mwa ulere. Tangowerenga mbuku la 1 Yohane chapter 4 nime 18 kulekeza 19. Palibe mantha pali chikondi. Chikondi choona chimachotsa mantha, ndipo izi zikutanthauza kuti mantha amapangitsa kuti kukonda kusakhale. Mtima wa Atate athu sungakhutitsidwe ndi mantha athu, monganso ife tingakhutitsidwe pamene akazi athu ali woopa pa ife malo mokhala munchikondi ndi ife. Ndithu Atate athu akumwamba amaona kwambiri ngati ife, ndipo amafuna chikondi chathu chikhale choona ndipo chochuluka kwambiri. Mafunso oti tikambirane. Funso number 1. Kodi mwazindikirano chifukwa chimene sitingathe kuona kapena kudziwa kwambiri za Yehova mmoyo wathu ngati sitimupatsa iye mtima wathu onse? Tikupitiliza za malemba athu. Ndakumbutsidwa za malemba amene ndinawapeza kuchokera mbuku la Jeremiah 29 kuyambira 11 kulekesa 14. Ndidziwa malingaliro amene ndiganiza pa inu, atero Ambuye, malingaliro amtendere osati oipa, wokupatsani inu chiyembekezo komanso tsogolo labwino. Ndipo mudzandiitana ine ndikupemphera kwa ine, ndipo ndidzamva, ndipo mudzandifuna ine, ndipo ndidzaonetsera ndekha kwa inu. Ndibwelezanso, ndipo mudzandifuna ine, ndipo ndidzadzionetsera ndekha kwa inu. Pamene mundifunafuna ine ndi mtima wanu wonse, ndipo ndidzapezeka pa inu, atero Ambuye. Mafunso woti tikambirane. Funso nambala 2. Malembawa sana nene momveka bwino kuti Yehova sangabwere pafupi ndi ife pokhapokha timpatse iye zathu zonse. Funso nambala 3. Kodi mukutha kuona tsono ubwino odza kwa Yehova opanda kunyada monga mwana wang'ono amadza kwa ampambo ake? So nambara 4. Tango ganizani, kodi ndi chimwemwe chodzadza bwino komanso kunyada komwe angakhale nako pa ife ngati timukonda iye ndi mtima wathu wonse, ndi kukonda mabanja athu komanso maneba athu chifukwa cha iye? Tikupitiliza mawu athu. Ndakumbutsidwa za Masalimo 91, zimene zapangitsa anthu kundipatsa chilimbikitso pamene ndinayamba kutsatira Atate wathu Yehova pakuitana kwake. Zikukamba zakukhudza kwa kulimbika kwa Yehova kwa iwo amene amufuna iye ndi mtima wawo wonse. Ndikufunitsitsa nditawerenga mbali ina ya nkhani. Iye amene akhala pansi ngaka yake ya wamwambamwamba adzagonjera munthunzi wa mphamvu yonse. Ndidzati kwa Yehova pothawirapo panga ndi linga langa, Yehova wanga amene ndinkhulupirira, pakuti adzakuonjola kunsampha wa nsodzi, kumulili wosakaza, adzakufungatira ndi nthenga zache, ndipo udzathawira kunsi kwa mapiko ake. Choonadi chache ndicho chikopa chochinjiriza. Sudzaopa choopsa cha usiku, kapena muvi wopira usana, kapena mulili woyenda mundima, kapena chionongeko chakuthera usana. Pambali pako padzagwa chikwi ndi zikwi kumi pa dzanja la manja lako. Sichidzakuyandikiza iwe, koma udzapenya ndi maso ako nudzaona kubwezera chilango oipa, popeza udati inu Yehova ndinu pothawira panga. Udayika wamwambamwamba chokhalamo chako. Palibe choipa chidzakugwera, ndipo cholanga sichidzayandikiza hema wako, pakuti adzalamula angelo ache za iwe, akusunge njira zako zonse. Adzakunyamula pa manja awo ungagunde panzi lako pamwala. Udzaponda nkango ndi mphiri, udzapondeleza nsona wa mikango ndi chinjoka. Kodi izi sizopambana? Umu ndi mmene Ambuye wathu amatisamalira ife pamene tibwera kwa iye ndi mtima wathu wonse. Ndiye mvetsetsani zomwe zikuyenera kutitsatira pamene Ambuye wathu akutitsimikizira kudzera kwa wolembedwa Masalimo. Popeza anandikondadi, ndidzampulumutsa. ndidzankweza mwamba popeza adziwa dzina langa. Adzandifulira ine ndipo ndidzamuyankha. Kunsautso ndidzakhala naye pamodzi. Ndidzamulanditsa ndikunchitira ulemu. Ndidzankhutitsa ndi masiku ambiri ndikumuonetsera chipulumutso changa. Tikupitiliza mawu athu. Mungathe kumva kodi pano mawu awa mmene Yehova amakondwera ndi munthu amene waganiza kumpatsa Yehova chilichonse ndi zinthu zonse ali nazo. Tangoganizana Atate wathu Yehova, ngakhale kufika pokulemekezani inuyo, monga kukuwa kuti aliyense atakumuva iye, uyu ndi mwana wanga, ndili wokondwa naye, ndili wokondwera naye. Pamene ndinayamba kugawana izi kundende za ku Zambia, mwadzidzidzi ndinagugudika mtima. Chifukwa ichi ndi chimene Yehova ananena kwa mwana wache Yesu pamene anadza pamwamba kuchokera mmadzi atatha kubatizidwa ndi Yohani. Yesu tu anafuna kumvera Yehova Atate wake kwa tunthu mpaka kufika pokhala ngati ife mu ubatizo, koma mwachoona analibe shimo, ndiye pachifukwa ichi samayenera kubatizidwa. Koma bambo wake Atate amafuna iye kuti akhale ngati munthu monga ife tilili. Ndiye tsono Yesu ananena kuti, Yohane, chonde undibatize ine chifukwa ndikufuna kuchita chilichonse moyenera monga Atate wanga amafunira kuti zikhalire. Iye potuluka kuchokera mmadzi kumwamba kunatseguka, ndipo mzimu wa Yehova unatsika pamutu pa Yesu ngati nkhunda. Ndiye Yehova anaitana, ameneyo ndi mwana wanga, mwana wokondedwa, ndi wokondwera, ndi kondwera naye. Mulingo ngati uwu wodzipereka kuchita chifuniro cha Atate wathu akumwamba zimamusuntha Yehova. Mukutha kuona pano kuti ngati Yehova analonjeza mu buku la Masalimu 91 kuti adzalemekeza wina wa ife amene wampatsa iye mtima wake onse, chikondi chake chonse, Yehova Atate adzamulemekezanso Yesu mu njira yomweyo. Malemba ena wowonjezera amene akutchula za mtima womwewo wa Yehova wathu, zinalembedwa ndi mfumu Solomu mu mbuku la Miyambo chapter 3 ndi 5. Kulupirirani mwa Ambuye ndi mtima wanu wonse, ndipo usadalire pa kuzindikira kwa zinthu mwa iwe wekha mu zonse zimene muganiza kapena kuchita. Ndikulengezera kuti zikuchokera zonse kwa Yehova, ndipo adzapanga njira zako ziwongoke. Adzakupangani inu kuti mupambane mu zonse zimene muchita. Kodi mukuzindikira kuti ngakhale mumpemphero la Ambuye limene Yesu anatiphunzitsa ife linayamba chimodzi-modzi ndi maganizo omwewo? A Yehova wakumwamba, Atate wathu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, kufuna kwanu kuchitika. Ndibwerezanso, Atate wathu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, kufuna kwanu kuchitike pano pa dziko lapansi monga kulili kumwamba. ngati tikuchita chifuniro chake, maperesenti 100 amadziwa kuti timamukonda iye. Zona Atate athu ndi Yehova wansanje. Iye amadana ndi anthu amene sadzipereka kwa thunthu kwa iye. Izi sizimukwanira kufunitsitsa kwache kuti timukonde iye. Iye sangakhale opanda kukondedwa, monganso ifeyo sitingakhale opanda chikondi, ndipo timakhumudwa pamene tikuona kuti tikanidwa. Tikufuna kumaliza phunziroli pakutchula za ukadaulo wokongola umene ndadutsa nditamaliza kuchititsa maphunzira akulu amundende. Pamene amuna apereka mtima wawo onse kwa Yehova wawo, komanso Atate mopambana monga angachitile. Yehova amalemekeza pangano kapena lonjezo lake limene laperekwedwa ku Masalimo 91 ndi kuwapulumutsa iwo. Amakhala womasulidwa kuza ziwanda. Zimatha kuchitika kawiri kawiri pamene amufusa Yehova kuti adzudzule Satana pa iwo ndi kumulamula iye kuti awasiye iwo. Zimathanso kuchitika pamene anthu akutuluka kuchokera mmadzi adatha kubatizidwa. Ndiye timatha kuona Yehova akutulutsa ziwanda. Ndiyeno pamapeto amayi komanso abambo amapeleka umboni kuti sanadziwe kuti moyo udzakhala, umoyo ukhoza kukhala wofewa komanso wantendere. Wokondedwa Atate akumwamba, chonde mundithandize ine kuti ndidzikuonani, ndidzikukondani ndi mtima wanga wonse. Ndi cholinga choti mukhale wodzadza ndi ulemerero ndi chimwemwe. Kodi tinganene izi tonse limodzi mokuwa? Wokondedwa Atate akumwamba, chonde ndithandizeni ine kuti ndikukondeni inu ndi mtima wanga wonse. Ndi cholinga choti mukhale wodzadzidwa ndi ulemerero ndi chimwemwe. Kumaliza kwa phunziro lathu Ambuye, uku ndi kumaliza kwa phunziro lathu Ambuye akudalitseni chifukwa cha kutchera khutu lanu ndi kumvetsera mwaukadaulo. Amen.